za mukwe kubetingo bano kubetinga mwe kugamba kwa gala chiwe kuruntaza we tereze sero bimala nekatonda bwe yatondo muntu era yakirabirawo ng'omuntu tasobola kubanga talina mubezi ongamba mwe byobufumbo komerawo bani wadeni yaku mere komera songa bambi ensonga muzifuna bubi ekizampo ne mukozi sainca mumute bitufu ne mulugendo luwangu ebizibu bibera ntoko amajinji gabamu nayo nzika otuse salawo mukwano salawo mukwano olemengo kwetusa Somesa kugamba damu wete gereze nseno kakari kachamo vola babataya yeyo kuchalo bakwe vibuzo ebyo mukwano no mfumbo tobe fakabo tobe sigamako vuka fairo yola vengo vula mungu kujumira salawo mukwano salawo mukwano Mingo kwetu sa Kula o Ama tugo Ulireche mkukamba Osale o mkwano Zekulinze 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 Ole mingo kwetu sa Katonda ya tondera adamu Nabateka mu edeni Teyabateka mu prisoni Ngawe mwogera tekati Balabili olu suku edeni Nebalabili lebitonde Mungu bine mubulunji Adamu ya berane kawa Adamu tasobola kubanga talina kawa Black Korean sisobola kubanga sirina mubezi Adamu tasobola kubanga talina kawa La Korea tasobola kubanga sirina mubezi Salawo mukwano Salawo mukwano Ole mingo kwetu sa Teka teka ya mukama